slowly. Love me slowly. Whoa. Slowly, slowly.
Live and shake my own. Ujanja sina kabisa. Kwa mgini sioni macho nurusha funga. Bagiro, no, no. Bagiro, mm-mm. Bagiro, no, no. Bagiro, ee-ee. Kwa benzi moto paka joto litawale kwa pilo. Tonya flow pile mtoto livyo moto. Chini joto paka na blow.
Touch me slowly, slowly.
My baby.